wadi dubi hanne ko gonnati wonno tittinkini gan sembin inde himbe leydi naforo kulle gonade no gade o leydi Niger remobe e durobe cingi pelle mubben no kawra no gollida ko watta ko gonnati wonno tefa der durwo mun go tabbita misali wadobe jumri kebube balla pelle gon ko watta golle juri mabbe di enda lubbida nani ko Abubakar Alzuma mo gajel sudu baba wi'i
ya kai sheku
wadan dubi tatini handen ko fedde Africa 70 hauti dade e fedde Accra gaddani himbe balla ar ko darata marol nyaaki e ittude jumri mum kam fudu fa hande e sonnude jumri di enden pelle de enden ni gadani tawabe der filla ittol jumri di enden e kintinoje nobe tokkira e kawra sembeji mabbe e keba barke golle mabbe de enden handen ladde de enden ni de no fejje no wute no wule to ittol jumri di enden golle mudum watta sembe
ya bunqasa
Umar Jofo S je plateforme apicole leydi Niger fantini do nafaka jumri
mumuna no manzumo
miden mare nyaaki min itta jumri mum marude nyaaki e ittude jumri didu golle non godude barke sanne de neddo wadi suudu nyaaki mum waddi resi hedato non wakkati faadi gatta jumri di enda den ko war itta jumri di une fudu ko wadete de ni gomnati no wallira to dun yahan yesu gomnati du de gonga walliri min sanne
ya kama muna korei
hanne umma tore hebbe jojjini gollirde ko e mubbe kokki semme lumaako jumri di enda Suleiman Jibbo do internet e ko nanni titta watta lumaako makko
shago ne gare ni bisa kan yana
nokkure mi jojjini do internet to mi sonnata jumri mi watti lamba telephone an mu hidi sai nodda mi do wodi sukabe dido e mi golli ditta lumaako jumri no wodi nafakka sanne nyaloma mi do sonna ujune didi yaade ujune laso dane andu demu wattata yaade umma tore de enda kan won neddo mabbe fu ummo daro tefa Allah hokka dum sa
kowa ya tashi mu jina kasan mu
do leydi Niger de regioniji di fu jurdi endan no hebo sayni fa warde hanne jurdi endan not ittirteno illa abada labi inino wonno gollire fa hanne